daga daga yimbe nane kuwi kude kallude Allah wi'i gam bondi yimbe nane duudi dole mi warabe wodi neddo goto tokkodo jomirawo inde mako Nuhu Allah wi'i Nuhu umma ya walwan yimbe be sey mbi aabe mi hitantobe lalle kiita kalluka mi lilanaybe ndiyam duddam gam dam warabe sey mbi aabe be ngailito be tuube be dacca kuude kallude de be ngadata Allah wi'i Nuhu sey ngada laana makka sey mbo ina laana kaa makka be ledde suudu suudu gam ka jodo do ndiyam wakkati ndiyam wari sey natton ane iyaluji maada gam kisno yonki mon den Nuhu fuddi kuugal laana fu wakkati dum Nuhu dacca yeccugo be hibaru ndiyam daam amma ebe njala mosese sey be beddi bondi mabbe den wakkati wadi Allah wi'i Nuhu waddu iyaluji maada e dabbaji fu ko iri dieji gorgel e del nattinbe e laana e saka dammugal o nan bojji maaji den jomirawo mabbi dammugal den ndiyam duddam yofi sha yimbe jalaynoɓe nane ɓe ngari ɓe piya suudu sey eɓe nodda
Nuhu
mabbita suudu gam min nagga gam min nagga Nuhu noti wi'iɓe wakkati salake Allah e hoore muɗum kanko mabɓi suudu ndun ndiyam mabɓi duniyaru kalluɓe fuu kalki amma Nuhu e iyalu muɗum ɓe kesi gam ɓe ɗon nder laana non nder wakkati min ɗum bo yimɓe ɗon tokka laawol junubaji eɓe gujja eɓe pewa eɓe mbara yimɓe eɓe ngaɗa zina eɓe kirshana ginnaaji eɓe kuwanaɗi eɓe dokka maagani kalluki gam ɓe mbara yimɓe ɓe ngaɗa caca eɓe njara giya eɓe te'a rewɓe ɗuɗɓe eɓe ngaɗa haa enji eɓe kiila yimɓe har e kuuɗe goɗɗe kalluɗe eɓe kuwa ɗe junubaji maɓɓe candiɓe hakkunde maɓɓe e jomirawo amma Allah e nodda ɓe ɓe ngara ɓe tuuba Allah laamiɗo kadi bo o yiɗa kalluɗum o hitanto en junubaji men faa woodi kiita gotka ngaray ka ɓurka ka ndiyam naane naawuggo kamɓe kuwayɓe junubaji ɓaawo mayde maɓɓe sey ɗum yaara ɓe suudu hiite amma Allah yiɗi en har o yiɗa njehen suudu hiite gam majum Allah e hoore maako kanko e wari nder duniyaaru ndu o wari nder ɓandu neɗɗo inde maako bo Yeesu Kristi o maayi gam men gam o hooca hakke junubaji men o maɓɓiti dammugam gam natten haro Allah iyaluji Nuhu natti dammugal laana ɓe kici non an bo ta a yiɗi hisnugo yonki maaɗa sey natta laawol Yeesu gam kisna yonki maaɗa daga hande yewɗo jaɓaamo gam kisna yonki maaɗa